More music on DavePlay.com.
Jesus, Lord. ọrụ ahụ be
kwala
eze
nọ n'ime ya
anya m ji ahụ ụzọ agada gbachiri ụzọ nwoke obiọma olileanya nke dị nsọ arịa nwụrụ ọkụ ma ughere ọkụ ọ gịnị ka m ga-eji tụọra guzoro gị aga m agba isi ala nye gị ekele ibu chimo jehova m ọsọ gị ka anyị ga-agba mmeri gị ka m ga-emeri ugbu a dee m ike oge m niile ka m garida ka m garida
jigide wewe jizọ jigide
nna m jizie n'ụmụike
ọsọ gị ka anyị ga-agba
mmeri gị
ka anyị emeri ụwa
eze nna
emi ike oge niile ka anyị daa
aka ya aka Jehova na-emere m mma ọlụ ebube ya isi ike ndụ ịla adịghị ya tata ewo aka ya aka Jehova na-emere m mma
aka ya aka Jehova na-eme mma
Music on DavePlay.com.